Isaac.
Every scars tell a story that God has shown. Wendo loni tengeneza from the ashes to the throne. Siko perfect, siwezi ficha ya moyoni. I'm the sinner, I want to be the first to cast the stone. Na kama usinge kuwa wewe, ilikuwa nife. From the system of the world to the kingdom of the vision. Umenipa tumaini, umenipa purpose. Cause what God has blessed, no man can cause. Nitentaitika, si umenipa mamlaka. Nikumbushe siku za uhai na hesabika. Tukumbushe kusali, tukumbushe ibada. Sio kwa nguvu zetu, ulikomboa kwa msalaba. Nisijizarau kwa hiki nilicho nacho. Nikiomba mafanikio, nikumbushe kuhaso. Nikumbushe kuswamani, nikumbushe upendo. Nikumbushe sitoishi kwa mkate tu. Hata nikijisahau, nikumbushe nilivyo special. Kila kilicho juu huanzia chini. Hapa nilipo ni kwa nguvu zako, sio mimi. Nisiwe tofauti na wanaoamini. Nikumbushe imani bora kuliko dini. Nikumbushe kuhusu kifo, kumbushe kuhusu hai. God is always good. Always good. Hujawahi kuchelewa wala kuwahi. Always unajibu kwa wakati. Amen. Mimi mwanadamu sijakamilika. Nikumbushe kusamehe, nikumbushe kutolipiza. Ukiachana na kuongea, nikumbushe kusikiliza. Na hata nikikosea, nikijifanya najua. Hakuna aliye bora chini ya jua. Nikumbushe kusumbua, nikumbushe kusujua. Na bila upendo wako ni kipi mimi ningerithi? Umenitengeneza from the pit to the peak. Nilipotoka chini ukanifuta machozi. Haukunitupa, kanipa mamlaka na ukombozi. Amenita unaitika pasipo masharti. I was lost in the dark, now I walk in the light. Sina haja ya kuscale na past. Maana umesha nikomboa, you are bloody paid the price. Nikumbushe kuhusu njaa, nikumbushe kuhusu ziki. Nikumbushe kuhusu ndege wa angani wanaishi vipi. Hawalimi, hawavuni ila wakosi riziki. Nikumbushe kuhusu kweli, maana unadumu. Uongo unaua faster zaidi ya sumu. Pesa sio kila kitu. Baba nikumbushe uwepo wako wa kila siku. Nisijisahau nikajiona Mungu mtu. Mushtaq.